叫 record。
Once again, nigga, waki sella on the case. 26 life, we own it. Life tough, na kushaya for this bit. Number Jaffa, don't fuck with the police.
Hola, hola, bro, when I go says day one. Hola, Jaffa, zangu bongo baka bonded. Kino ilala amigo kote kote usizwen. Hustle, 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 nigga, hustle ziko tic tac. Duki kari ni peela, usintwe kwenye mchezo. Bola uwite mamwela kifu jela. R.I.P. langa, niko mute, sina flag. Na ufichwa kanga, washa sanda. Akirisha legea kichwa kime ganda. I don't care, ata kama wote wote wanga. Washa tanda, washa panda. Kwa hizi flow para panda. Cheki, kote check, heshima si wapi. Bado niko chimbo abari sipati. Alakati ziko only fate kati. Mina kaba kama beki jikaze waki. Wakili jegia wani yoni mabisho wambie niga niko bize. Wakili jegia wani saka mabisho wambie niga niko bize. Wakili yona nimepaa mabisho wambie niga niko bize. Niko bize. Niko bize, bize, bize. Wambie niko bize. Niko bize, bize. Wambie niko bize. Kakiri na luka. Na mada wote fake. Wana simama wananguka. Wapi habari? Mitikasi kwa wima. Wasiulize maswari. Nishesema mtu mzima. Mitikasi na yo. Na kimbiza kasi kasi. Zote kasi na zikaza kasi kasi. Iko wazna. Refa wa aso kashapu risa kipenge. Usogope jasho tosi punguza vichenge. Arakati mpaka kati. Siko sinki wenga. Na tengeneza nauti. Hakuna naipinga. Na make deal mpaka deals. Na mki effect chill kapa. Maduna kukanya gia gia. Sela la kizungwa so zangu ndo option. Na wakela kwa tundu bila oni wanipisha. Kwanza kote kama nembe. Sijuti kwa bongo doni na kati kwa zembe. Wasoleta mishango na upopeleka tuition. Mr. Boshin 27 nigga. Na upopeleka tuition. Mr. Boshin 27 nigga. Ah. Wani yoni mabisho wambie niga niko bize. Wakini jegi wanani saka mabisho wambie niga niko bize. Wakini yona nimepaa mabisho wambie niga niko bize. Niko bize.